You drive me crazy, you're my number one baby. Ni bebe mimi tu wengine usiwa bebe. Ushakuwa wangu wewe ni wa peke. You're my number one. Kwenda saluni mama,
show me.
Kama ni gari mama,
show me.
Kodi na mavazi,
show me.
Wake up, wake up, wake up, wake up baby. Get up, get up, get up, get up baby. Ooh, move your body like a snake ma. Move your body like a snake ma. Wake up, wake up, wake up, wake up baby. Get up, get up, get up, get up baby. Move your body like a snake ma. Nikiwa karibu nawe,
I love you.
Nikifumba macho,
macho.
Usiku mimi nashindwa kulala,
I love you.
Nakuota wewe, nakuota wewe. Nikiwa karibu nawe, nikifumba macho,
macho.
Usiku mimi nashindwa kulala, nakuota wewe, nakuota wewe. I love you. Lala kifuani, fukiza maubani. Wewe dakitani, ni hodari. Kwenda saluni mama,
show me.
Kama ni gari mama,
show me.
Kodi na mavazi,
show me.
Wake up, wake up, wake up, wake up baby. Get up, get up, get up, get up baby. Ooh, move your body like a snake ma. Move your body like a snake ma. Wake up, wake up, wake up, wake up baby. Get up, get up, get up, get up baby. Move your body like a snake ma. Nikiwa karibu.